rest in peace. Najua machungu mnayo, lakini nawapa pole, poleni sana, dedication to the family.
Life is too short, put your prayers to Almighty Lord. Nijana tuwali kuwepo, na leo tunalia sababu ayupo. Life is too short, put your prayers to Almighty Lord. Nijana tuwali kuwepo, na leo tunalia sababu ayupo. Lala, lala salama. Lala, lala salama. Lala, lala salama. Lala, lala salama. Poleni sana kwa wote tuliofiwa, kwani machungu mengi tushalia. Maumivu ya dunia ni kuvumilia, basi tuzidi tenda mema. Ipo siku tutaonana, kwani mauti sio mwisho wa kuonana. Pitisha salamu kwa Maulana, acha kwa wote waliotuacha.
Life is too short, put your prayers to Almighty Lord. Nijana tuwali kuwepo, na leo tunalia sababu ayupo. Life is too short, put your prayers to Almighty Lord. Nijana tuwali kuwepo, na leo tunalia sababu ayupo.
Lala, lala salama. Lala, lala salama. Lala, salama. Lala, lala salama.
Yeah, gone too soon. Life imekuwa kaka, 32 pages a book. Mbona tuna lose the one we love, tuna choose. Atuko nao tena, tuli story jana. Leo umelala, safiri salama. Pia salimiana, vile amepanga ni sawa. Ili anza time ya Adamu na Awa. Mungu alikupenda zaidi ya sisi. Sadu meenda tunadhiki. Tunawafariji, mandugu, madada na rafiki. Sote twa kupenda lakini Togi malichi, kora donkichi. Aworo kakiwewa oriti, wadonkod pichi. Gikmani timo nie tunya, niki atue katasunga. Rest in peace, tunakuja.
Life is too short,
put your prayers,
put your prayers to Almighty Lord. Nijana tuwali kuwepo, na leo tunalia sababu ayupo.
I say life is too short,
life is too short,
put your prayers,
put your prayers to Almighty Lord.
Nijana
tuwali kuwepo,
na leo
tunalia sababu ayupo.
Lala, lala salama. Lala, lala salama.
Ningi kwe.
Lala, lala salama. Lala, lala salama.